baagi ba Afrika Borwa.
Baagi ba Afrika Borwa. A re tshwenyeng go itse
mabatho.
Ha o le motho wa Afrika Borwa, o tshwanetse go itse
mabatho.
Ha o le motho wa Afrika Borwa, o tshwanetse go itse mabatho.
Tswayang
mo matlong,
a reyeng
mabatho.
Go bolellwa
ga go thuse sepe, o palwa ke go bona ka matlho.
Go bolellwa
ga go thuse sepe, o palwa ke go bona ka matlho.
Tswayang
mo matlong,
a reyeng
mabatho.
Go bolellwa
ga go thuse sepe, o palwa ke go bona ka matlho.
Go bolellwa
ga go thuse sepe, o palwa ke go bona ka matlho.
Tswayang
lelebe
Makau
le makgarebe.
A re rateng
moshate wa rona, mabatho moshate wa rona.
Tswayang
lelebe
Makau
le makgarebe.
A re rateng
moshate wa rona, mabatho moshate wa rona.
A re rateng
moshate wa rona, mabatho moshate wa rona.